neza cyane ndagukumbuje nshuti yanjye ise duhora duhangayitse ariko bona kibi kibayo niho tuzaruhukira komera umakurugamba bw'ijuru ni heza cyane ndagukumbuje nshuti yanjye ise duhora duhangayitse ariko bona kibi kibayo niho tuzaruhukira komera
Ntakintu na kimwe cyoroshye muri iki gihe muvandimwe hari abafite amamodoka meza ariko bagenda bayaririramo hari n'aboroheje nshuti yanjye iyi si itejeje umutwe ninde wadukiza imiruho yose dufite muri iyi si
Ndagukumbuje nshuti yanjye ise duhora duhangayitse ariko bona kibi kibayo niho tuzaruhukira komera umakurugamba bw'ijuru ni heza cyane ndagukumbuje nshuti yanjye ise duhora duhangayitse ariko bona kibi kibayo niho tuzaruhukira komera ku maguru gamba
Satani afitiye abantu kuri isi nukuduteza akababaro ngo beshi babari byo bahungiramo ndetse beshi mu bashaka imana bacogozwa n'ibyo byose ariko abafite imana by'ukuri mukomere isezerano
ijuru ni heza cyane Ndagukumbuje nshuti yanjye ise duhora duhangayitse ariko bona kibi kibayo niho tuzaruhukira komera umakurugamba bw'ijuru ni heza cyane Ndagukumbuje nshuti yanjye ise duhora duhangayitse ariko bona kibi kibayo Niho tuzaruhukira komera umakurugamba bw'ijuru ni heza cyane ndagukumbuje nshuti yanjye ise duhora duhangayitse ariko bona kibi kibayo niho tuzaruhukira komera